Yangana yo ekomaya mariage Kamwate nenge bakokota ye Robert voyou termi Termi, oh pardon to you